This is the African music mix on the Voice of America.
Positive that the best things in life are free. Just tune your dial to the African Music Mix on the Voice of America.
Thank you. piccione.
The African Music Mix, where the magic never ends. On the Voice of America.
Yeah.
Africa Music Mix.
If you're looking for tunes, you've come to the right place.
African Music Mix.
The Africa Music Mix on VOA.
Boys, dear. Girls, dear. Shut. Tinamo. Girls, dear. Boys, dear. Shut. Tinamo. Live, boom. Live, dear. Shut. Tinamo. Boys, dream. Girls, panning. Shut.
Love African music? tune in to VOA's African Music Mix at 0100, 0200, 1200, and 1300 UTC.
Lazima kuna siku moto tutawaka. Kadi za wazazi zile zagaiwa bure. Utanyeka we mpaka usipate zile. Kadi la mzazi ambati shimia tano. Mbana mna kiburi ambacho akina mfano. Daktari umone matatizo kutatulie. Jibu takalapota kachini ulie. Daktari kutole macho mweleza kwa makini. Jamani mekuja pa nina upele mwilini. Ambiwe timtu kauge majia barini. Ushauri wenu nyene kama nguvu za giza. Wagonjwa wengi hospitalini mnaumiza. Tweke tunguli basi tujue moja. Mama mjamzito omba msaada kujifungua. Nesa uge na simu na bwana kizigua. Nauliza swali na jibu pia nalitaka. Hospitalini kule kuna mtafuga paka. Kama yupo basi leo ipia kaondowe. Basi turusuni soko soka tukaondowe. Na tukaja pale sito zetika risasi tu. Krrrr, dakika mbili tu. Kuisha kabisa pale mambo shwari. Hapa tunama profesa umesomea Ulaya. Mbona mkaugua nye mwenda kutibia Ulaya? Kunani Ulaya? Ulaya, Ulaya. Tupani hela basi na situ katibia Ulaya.
Wauguzi, daktari na manesi wauguzi. Taratibu jamani haya. Taonana wabaya haya. Wauguzi, wauguzi, daktari na manesi wauguzi. Taratibu jamani haya. Taonana wabaya haya.
Tena siombe akutana nesi mwenye kasa ambaye ujanake alichezea matokeo kwa tasa atapo huduma za ovyo tena sio za kisasa hapa tiongee uongo sisi wana siasa wapo madaktari wanaosifika kwa kuwa mimba majozi analenga nyimbo na voimba simizikia hospitali ya Mwanyamala yaliotokea baba makamba ongea wizi mama kidedea mama ujepatwa na ule mkasa poe sana Mungu wako atakusaidia hebu tichambue maswala haya kwa undani. Najua mdine mtacheka lakini sina utani. Daktari kumuona mpaka umvizie kwa kodo. Hapo hapo mlagai na maneno aliyo matamu. Lasipo atakwambia I'm going to the lunch time. Saa 3. Banchita mgani wakati tumbo lankata mie. Au ni yako mpate kumbele za watu njeje. Mamivu ya jino ndugu zangu sio mchezo. Ukienda hospitalini utambua kata 20. Chafazai umtafute Bakai Mambea. Au Matumla mkae naye mkaongea. Akutandike ngumi moja tu jina wako ng'oke. Hizo 20 ukajipose na chochote. Hospitalini unaomewa hela na usho ndogo. Hawana imani kwa wale mambo hata watoto wadogo. Ukweli kwamba usimamizi wa serikali mdogo. Na nyoo uguzi kama serikali wajai. Wagonjwa wasaidieni msiwate kibui. Kama mbwai mbwai bwana hatuwezi kukubali. Asimia 80 alama zote kwa serikali. Yes, alama zote kwa serikali.
Something new coming out of Africa. Find it here on the African Music Mix.
African Music Mix.
And now another song.
Abubakar Aji, BA Production. Claude Emai Dramba.
Yeah.
Free on your favorite radio, VOA Africa.
Pour toi, Rédikini, toujours n'attends. da mandanje
lelo lelo na kate mawara sangona ya tambo limo kilimo bimba didi kinwani o karisia lisunge panayo eza kwa mebo shuma
shikazo
eze linayo eza limo kano ya nzambe Espoir y a banaï Africa, et ça n'a ma boko mayo, Didi Kinwani.
Pasquara à Kawako, le parapluie de l'Afrique.
La main qui gagne, c'est la main qui reçoit. Didi, Ayana Meda Kinwani, papa n'a bien c'est.
Music continues on VOA Africa Music Mix.
VOA
There is always something new coming out of Africa. Find it here on the African Music Mix on the Voice of America.
Mantén y cura, mantén.
Sweeter than honey and less than half the calories, the African music mix. African music mix on the Voice of America.